Ambuye, ndipo ife ndithudi tikupepesa kuti tilibe mipando yoti anthu akhalepo, ndipo kwa iwo amene apititsidwa kutali mpaka kunja. Ine ndangomva kumene mphindi pang'ono zapitazo kumene ife tikanakhala ndi malo azisudzo mu New Urbane amene mwina mukanakhala anthu pafupifupi 3,000 koma ife basi tinali basi. Chitsitsimutso chi chinali cha gulu laling'ono chabe kuno ku Church. Ndipo ife ndi nthawi yaing'ono yobwera ku nyumba. Ndipo ndife wokondwa kwambiri kukuonani inu nonse mutabwera. Ngati ine sindikulakwitsa, ine ndikumuona mʼbale wanga wa ku Georgia pano, mʼbale sindingathe kutchula dzina lanu pakali pano, Pama, wochokera ku Macon, Georgia. Ndife wokondwa kukhala nanu pano, mʼbale Pama. Mʼbale Creech kuno kutsogolo, ndife wokondwa kukuonani inu. Ndipo ine ndikudziwa kuti pena pake mʼchipinda muno muli Dr. Lee Vell, mmodzi wa othandizira a msonkhano ku Lima, Ohio, kumene ku iye ndi mʼbusa wa First Baptist Church ndi abwenzi langa laine. Iye anali ku nyumba lero ndipo wabwera kuti adzatichezere ife mu msonkhano. Ife mwina mwake umodzi wa mausiku, ife tidzakhala naye iye kuti adzayime ndi kunena china chake. Ine ndinayesetsa kuti ndimupangitse iye kuti atenge malo anga usiku uno kuti ayankhule, ndipo wakana zimenezo. Chotero ife tikuyembekeza mwina mwake kuti mwina mawa usiku kapena nthawi ina mʼbale Veo kapena ena adzakhoza kunena mawu amodzi kapena awiri mwina mwake zazokhudza msonkhano kapena china chake kumtunda uko, chilichonse chimene Ambuye angayike pa mtima wake. Pali ena pano ume ine ndikanakonda ndikanangotenga nthawi kuti ndiwazindikire iwo wonse, koma ndife wokondwa kuti ino muli pano. Ine ndikumuona munthu mmodzi wang'ono kumbuyo uko, yemwe ali gulu la atumiki amene amabwera, amene amadzandichezera ine masanano, wochokera uko ku Arkansas komanso ku Missouri. Ndipo tsopano usiku uno ife tikufuna tiwombole nthawi, chifukwa usiku uliwonse tidziyesera kuti tidzimaliza pofika 9 koloko ngati nkotheka. Usiku uno ndi usiku wangonero, kotero zikhala mochedwerapo pang'ono usiku uno kuposa nthawi zonse. Mawa usiku Ambuye akalola, ine ndikufuna ndidzalalikire pa khalani inu chotero angwiro ndi nsembe yangwiro mawa usiku. Ndipo kenako limenero ndi pa Good Friday. Ndipo kenako loweruka usiku ndi kuyikidwa mʼmanda ngati Ambuye alola. La Mulungu mawa msonkhano wa kutuluka kwa dzuwa 6 koloko. Ndipo pa 10 koloko msonkhano wa ubatizo. Ndipo 10:30 kunziro la Sunday School la chukitsiro. Ndipo la Mulungu usiku msonkhano wa machiritso wa nthawi zonse monga ife timakhala nawo uko mu munda wa uvangeli. Chotero tsopano ife tikudalira kuti inu muwabweretsa azinzanu wochimwa ndi zina zotero, ndipo mobwera ndi kudzakhala nafe ndi kudzatithandiza ife mu msonkhano uwu ukubwera kupitiriza kwa msonkhano uno kani. Ine ndili ndi Baibulo latsopano usiku uno linapatsidwa kwa ine ndi wina mʼbale wa Chidankadi, ndipo icho chili ngati chinthu chachikulu. Ino ndi nthawi yoyamba imene ndayamba kulalikirapo kuchokera mʼmenemo, ndi zovutirapo pang'ono kwa ine. Tsopano ine ndikudziwa kuti ife takumana ndi cholinga chimodzi, icho ndi kudzapititsa patsogolo ntchito ya Khristu ndi kudzapeza mtendere mioyo yathu ndi kudzatipanga ife kukhala amuna ndi akazi abwinoko, antchito abwinoko wa Ambuye. Ndipo ngati ife tabwerera lingaliro lina lililonse bwanji, ndiye ife silidalitsidwa ndi Ambuye. Ife tabwera kudzafuna thandizo, ife tabwera kudzamufunafuna Mulungu. Ndipo iyi ndi nyumba ya kukonza kumene Mulungu amatipatsa ife madalitso ake ndi kudzatikonza ife kuzolakwa. Tsopano basi ife tisanatsegule mawu kapena kupempha Mzimu Woyera kuti utithandize ife tiyeni tiweramitse mitu yathu. Atate odala kumwamba, mukukhalapo kwanu kwa uzimu, ife tikudzipereka tokha tsopano ngati omvetsera kuthenga. Ndi monga olankhula amawu, iduleni milomo imene kuyankhula ndi makuta amene ati amvetsere ndi mitima imene iti irandire. Ndipo mulole Mzimu Woyera ugawire kwa ife usiku uno ndi kupereka choonadi cha chisomo cha muyaya cha Mulungu kwa aliyense wa ife, kuti pamene ife tidzichoka mchipinda chino usiku uno, ife tidzanene monga iwo amene ankabwera kuchokera ku Emau. Kodi mitima yathu sina tenthe mkati mwathu chifukwa iye anayankhula nafe pa njira? Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu, ameni. cha mubuko la utenga wa Mateyu mumutu wa 26 ndime ya 27 ndi 28 kwa mutu ine ndi kufuna kuti ndiwerenge. Ndipo iye anatenga chikho, ndipo pamene iye anayamika, ndipo iye anapereka icho kwa iwo, ndipo anati, imwani inu nonse. Pakuti awa ndi magazi anga apangano latsopano amene akhetsedwera ambiri kwa chikhululukiro cha tchimo. Koma ine ndinena kwa inu, ine sindidzamwa kuchokera pano sechipatso cha mpesa mpaka tsiku limene ine ndidzamwa iwo mwatsopano ndi inu mu ufumu wa Atate anga. Ndipo tsopano ife tiyankhula pa mgonero, ndipo uwu ndi usiku wa mgonero wa pachiyambi. Ndipo mgonero unachitika poyamba kumusi uko mwikupto mgonero woyamba, umene unali mwana wankhosa wa Paska, amene anaphedwa, amene anali woyimira wa Kristu. Ndipo ambiri a ife tikuidziwa nkhani yakale yodala imeneyo, zamomwe kuti iwo amene anadya mgonero kumusi uko anayenda kudutsa mchipululu kwa zaka 40. Ndipo pamene iwo anatuluka panalibe mmodzi wofoka pakati pawo. Ndipo kumeneko ngakhale zovala zawo sizinaperepeseke kwa zaka 40, Mulungu anali atawasunga iwo. Ndi chitsimikizo chodala chotani icho chili kwa ife usiku uno, ngati icho chili choyimira ndiye Kristu ndi chenichenicho. Ndipo momwe Mulungu anapulumutsira ana. Ndipo mukudya kwa mgonero panali kusiyana pakati pa moyo ndi imfa. Iwo amene anali mkati pansi pa magazi okhetsedwa anadya mgonero. Palibe amene akanakhoza kudya mgonero kunja kokhala pansi pa magazi okhetsedwa. Magazi a mwana wankhosa anakhetsedwa poyamba, ndipo kenako anayikidwa pa mphuthu ndi pa chipupa cha chitseko. Mphuthu ndi thabwa lopingasa ndi pa chipupa cha chitseko. Ndipo kenako mwana wankhosa anawotchedwa, ndipo anadyedwa ndi masamba akhambi. Ndipo iwo anadzimangirira okha. Magazi atatha kukhetsedwa, ndipo iwo anali atadutsa pansi pa magazi okhetsedwa, iwo anali atadzimangirira mchiuno, ndipo anali okonzekera kuti aziguba. Ndipo tsopano ndi choyimira chokongola kwambiri usiku uno cha anthu amene amadya mgonero sayeneranso kuyanjana kapena kugwirizana ndi zinthu za mdziko mkomwe. Wayenera kubwera pansi pa magazi choyamba ndi kudzayeretsedwa ku tchimo lonse limene lili kusakhulupirira, ndipo kenako nkuvekedwa ndi makonzekeredwe a uthenga atavala zida zonse za Mulungu, okonzekera kuyitanidwa nthawi iliyonse. Ndipo icho chinali chizindikiro chakuti ngero wa imfa sakanakhoza kudutsa pansi pa magazi amenewo. Ngero wa imfayo ankayenera kudzuka ndi kupita pamwamba pa magaziwo. Ndipo apo ndi pamene wolemba ndakatulo anapeza kudzoza kwakuti, pamene ine ndiona magaziwo, ine ndidzadutsa pa inu. Ndinali litayandikira ola la chiwombolo pamene iwo anavomereza mgonero. Mwana wankhosa wowotchedwa ndi masamba omwe iwo anadya asananyamuke. Tsopano muchoyimiridwa chimene ife tikuyenera kuyankhulapo, izo zinali zaka zambiri zapitazo usiku uno pamene Yesu anadya chimene ife timachidziwa monga mgonero wa Ambuye. Mgonero. Ndipo pali china chake cha izo chimene iye anali woti akayankhula ndi ophunzira ake. Ndipo asanachokeko iye ankafuna kuti akambirane ndi iwo za izo. Ndipo icho ndi iwo anali atakonza chipinda. Iyo inali nthawi ya chiyanjano. Ndipo mgonero umatanthauza chiyanjano. Mipingo yambiri imakhala ndi mgonero wodzitsekera, ndiko kuti zimakhala za mpingo wawo wokha pamene iwo akudya mgonero wawo. Koma kuno ife sindife chipembedzo. Ife timakhala ndi mgonero wotsegukira onse, pakuti ife timakhulupirira kuti wokhulupirira aliyense ali ndi ufulu kugomera Ambuye. ndiwe anjana mozungulira zinthu zabwino za Mulungu ndiwo khulupirira aliyense mosalabadira zaka chikhulupiriro mtundu kapena chilichonse chimene yanga khale kuti onse anapangidwa kuti amwe mdalitso omwewo Khristu. Tsopano ola lopambana ili linali litamuyandikira Ambuye wathu imodzi mwa nthawi zoyesa kwambiri za ulendo wake wonse wa pa dziko lapansi inali itayandikira nthawi yoyesa Yesu ankayenera kudutsa mayesero chimodzimodzi basi monga momwe ife timadutsira mayesero ndipo Baibulo linanena kuti mwana aliyense amene amabwera kwa Mulungu ayenera kuyesedwa poyamba kuphunzitsidwa kukonzedwa. Sopano anthu ambiri chimakhala chionetsero pamene nthawi ya mayesero ifika imakhala nthawi ya malo otsimikizira ndipo Baibulo linati ngati ife sitingakhoze kupirira mayesero ndiye ife timakhala ana apathengo ife timadzinenera kuti Mulungu ndi Atate wathu ndipo komano Iye sa Atate wathu pakuti ngati ife molondola ndipo ndi mtima wathu wonse tinawalandira Ambuye Yesu monga mpulumutsi wathu palibe kanthu pansi pano kapena mu mdima wonse wamuyaya kadzakhoze kutilekanitsa ife ku chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu Yesu. Ine ndikudabwa mutsiku lino ndipo ndakhalapo nthawi zonse pamene anthu amadzinenera kuti ndi a Khristu ndipo yesero laling'ono loyamba limabwera iwo amagwera mphepete mwanjira izo zimaonetsera kuti uko kunali kumvetsa kwa luntha kwa Khristu ndi chifukwa ambiri samapirira lero ndi chifukwa chakuti ndikumvetsa kwa luntha mwaluntha iwe ukhoza kukhulupirira izo koma izo zimapitirira patsogolo koposa zimenezo kumuvomereza Khristu ndiko kumuvomereza munthu wa Khristu. Ambiri a ife timavomereza chipembedzo cha Chikhristu pophunzira zaka chikhulupiriro ena amavomereza Chikhristu pa ziphunzitso za ubatizo ena amakhulupirira kuti ndi a Khristu chifukwa chakutengeka kwina kumene Yohana achita monga kufula kapena kuvina mu mzimu kapena kuyankhula ndi malilime kapena kukhala ndi mphatso yodabwitsa yoti apereke. Zinthu zonsezo ndi zabwino malo mwake koma kumuvomereza Khristu ndiko kumuvomereza munthu wa Khristu ndiyeno zinthu zinazi zimangogwera mu mzere. Sopano ngati Mulungu sana mpatule mwana wake yemwe kumayesero wankhanza ndiye Iye sadza kupatulani inu kapena ine kumayesero wankhanza ndipo Yesu anali apa akukumanizana nalo yesero lalikulu kwambiri limene Iye anakhalapo nalo Getsemane inayikidwa patsogolo pake basi umene yesero lokwanira kamodzi ndi kotsiriza lija likuyenera kubwera pamene zolemetsa za dziko lonse lapansi zinali pa phewa lake lodala kunalibe wina aliyense miyamba monse kapena dziko lapansi akanakhoza kuzipirira izo koma Iye ndipo kudziwa kuti machimo onse machimo akale ndi machimo atsopano ndi machimo amtsogolo anatsamira pa chigamulo ichi ndipo icho chinali chimodzi mwazigonjetso zazikulu kwambiri zomwe Khristu anayamba wapambanapo kapena kutsimikizira umesiya wake waukulu monga pamene Iye ananena kwa Mulungu sichifuniro changa chanu chichitidwe chimenecho chinali chigonjetso chachikulu chimene Iye anayamba wapambanapo ziwanda zonse zozunza zinali zitamuzungulira kuti zimupime Iye ndi kumuyesa Iye
Ndipo pamene ife tikonzana ndi Mulungu, mitima yathu ikakhala yangwiro, ndipo Mzimu Woyera watenga malo ake mu mtima mwathu, ndi chinthu cha ulemerero kwambiri kuti tikhale ndi mayesero. Baibulo limatiuza ife kuti mayesero athu ndi zoyesa, ndi za mtengo wapatali kwa ife kuposa siliva ndi golide wa dziko lino lapansi. Chotero ife tili tikuyenera kukhala wothokoza. Ine sindikufuna kuti ndizibweretse mondekha mu zochitika zina, koma basi pamene izo zikubwera mʼmalingaliro mwanga, ine ndikukumbukira yesero lalikulu ndi lomaliza limene ine ndinali nalo lachondichitikira changa cha Chikhristu. Kunali uko muchipatala kunja kuno pa Spring Hill, pamene mkazi wanga anali atagona mnyumba ya mitembo kumusi kuno mtembo, ndipo iye anali atangochoka kumene moyo uno kuti akakhale ndi Mulungu. Ndipo zoyesa ndi mayesero zinali zikuchitika. Osati basi wina wake kumanena kuti bire ndiye woyera wodzikutukuza, kapena kumeneko sikunali kuyesedwa kochuluka. Ndipo mayesero ena ang'ono awa ndi zina zotero zakutsutsidwa ndi amuna amene ine ndimagwira nawo ntchito, iko sikunali kuyesedwa kochuluka. Koma ola langa lalikulu la yesero linadza pamene dokotala Adea, zomwe ine ndinabwereza izo dzulo muchipatala pamene ife tinakhala pamodzi. Ndipo pamene iye anabwera kutsika muholo kuti adzakumane nane, ndipo anandigwira ine padzanja ndipo anati, "Bire, mwana wako akufa, ndipo palibepo mwayi kwa iye kuti angakhale moyo. Iye ali ndi chifuwa cha meningitis." Ine ndinati, "Ndithudi ayi adokotala." Ndipo amayi ake atagona mtembo, ndipo ine ndinalowa mkati, ndipo iye anati, "Tiyeko ndine." Ndipo ife tinapita ku labotale, ndipo kumeneko iye anatenga kabotolo kakang'ono ka galasi, ndipo iye anakakhutchumula iko, ndipo zinkaoneka kuti munali kophuka amenemo. Iye anati, "Imeneyo ndi nyongolotsi ya meningitis, ndipo ili mwa mwanayo." Ife tinachotsa ichi kuchokera ku msana kuti tichotse kunjenjemerako. Ndipo iye anati, "Mu ichi ife takupeza kuti ndi chifuwa cha meningitis." Anati iye anayamwira izo kuchokera kwa mayi yake, ndipo anati, "Ngati mwana ameneyo angakhale moyo, iye adzakhala wolumala wosautsika." Koma iye anati, "Mwa zifundo za Mulungu mwanayo akakhala ndi amayi yake." Ine ndinati, "Adokotala, ine ndikufuna ndimuone mwanayo." Iye anati, "Iwe sungakhoze kuchita zimenezo Bili, chifukwa cha Bili po mnyamata wako." Anati, "Iwe ukhoza kutengera nyongolotsiyo kubwerera kwa iye." Ndipo atatha kuyesera kundilimbikitsa ine mopambana momwe iye akanadziwira kuchitira kwake. Pamene iye ankachoka mchipindamo, ine ndinazemba ndipo ndinapita kumusi mchipinda chapansi. Ndipo pamene ine ndinakafika kumeneko chipatala nthawi imeneyo sichinali chokonzedwa monga icho chikuchitira tsopano. Ndipo zenera linali atalitsegula, ndipo chophimba chinali chita chokapo. Ndipo ntchenje zina zinali zitakalowa mʼmaso a mwana wang'onoyo. Ndipo ine ndinayingitsa ntchenjezo, ndipo ndinang'ana pansi pa thupi lake laling'ono lonse litakwinyata, ndipo miyendo yake ing'ono ikusunthira mbuyo ndi mtsogolo. Ndipo ine ndinati kwa iye, "Shari wokondedwa, kudiwe ukwadziwa dadi." Ndipo izo zinkaoneka ngati kuti iye ankayesera kuti abaibitse dzanja lake laling'ono kwa ine pafupifupi usinkhu wa miyezi 8 kapena 9. Ndipo ine ndinayang'ana pa iye, ndipo iye anali akuvutika kwambiri, mwana wang'ono wosalakwa, mpaka limodzi la diso lake laling'ono la bluu linatembenuzika, ululu wochuluka chomwecho. O, ine ndikanamulandira iye iwo nthawi iliyonse mʼmalo mwa iye. Ndipo ine ndinagwada pansi pa maondo anga, zitseko zitatsekedwa, ndipo ine ndinati, "O, Mulungu Atate," apo pagona mkazi wanga, mayi wa mwanayu wagona uko mnyumba yosungiramo mitembo, apo pali Bili po pa bedi akudwala. Ndipo apa pali mwana wanga akufa. Inu ndithudi Ambuye simungamutenge iye, ine ndimamukonda iye." Ndipo iye amafanana ndi amayi ake, "Ine ndikufuna kuti ndimulere iye." Wodi nusimutero chonde o Mulungu upulumutseni moyo wa mwana wanga. Ndipo pamene ine ndinayang'ana mwamba, ndipo monga inu nonse mumadziwa, ine nthawi zonse ndakhala ndikuona masomphenya. Panaoneka ngati chinsalu chakuda chinayamba kufutukuka chikutsikira pansi. Ndipo ngati kuti Mulungu watenga pemphero langa ndi kuliponyera ilo mbuyo momwe pa nkhope yanga. Ndipo ine ndinati, kodi ine ndachita chiyani Mulungu? Kodi ine ndalakwira malamulo anu kuti ine ndilandire chilango ichi? Ngati ndi choncho, inu Mungu andiululira izo, ndipo ine ndilapa. Ine ndichita chilichonse, koma musamutenge mwana wanga. Ndipo ine ndinamuona iye akupita muli monse, ine ndinadzuka. Ndipo kenako woyesayo anabwera kwa ine. Imeneyo inali nthawi imodzi moyo wanga wonse, imene ine ndingakhoze kuyitchula. Inali mphindi yovuta Getsemane wanga, pamene ine ndinali nditangogwirizira movutikira pabedipo, mdierekezi anati, ndi zimenezo tu. Imeneyo ndiyo mphoto yoyesera kumutumikira iye. Iwe ukutanthauza kuti iye angamutenge mayi wang'ono wa zaka 22 zakubadwa ameneyo ndi kukamusiya iye uko ngati mtembo mnyumba yosungira mitembo, ndipo angatenge khanda lofunikalo mnofu wako omwe ndi magazi, ndipo nkumenyetsa pemphero lako pa nkhope yako yomwe. Ndiyeno iwe ukutanthauza kunena kuti iwe udzamutumikira iye. Ine ndinali nditayima pakati pa malingaliro, izo zinkayenera kugamulidwa. Kena kwa ine ndinayika dzanja langa pa mutu wake wa ung'ono. Ine ndinati, Ambuye anapereka ndipo Ambuye atenga. Lidalitsike dzina la Ambuye. Ine ndinamverera kupepukidwa. Ine ndinati, Sheri wokondedwa, adati sangapite kumenewe uli tsopano, koma adati akhoza kudzabwera tsiku lina. Ine ndikakuyika iwe pa mkono wa amayi, ndikukuyika iwe mmanda, koma adati adzakuonanso iwe tsiku lina. Bambo Aisla amene mwina mwake akhala pano tsopano, ine sindikutha kuona kudutsa mukhamuli, yemwe anali nduna yakale ya boma kuno ku Indiana. Ine ndinali ndikuyenda munsewu waukulu. Bambo Aisla, ine ndikuganiza inu mukukhoza kuzikumbukira bwinobwino zimenezo. Ine ndinali nditayika manja anga kumbuyo kwanga ndikupita kumanda, kusefukira kwa madzi kuti angotha, ndikulira. Ine ndinkakonda kupita kumeneko madzulo. Nkhunda yakale inkakhala mu mtengo ndipo inkandiyimbira ine. Zinkaoneka ngati kupyola mu mphepo ya mapaini amenewo ndi mitengo. Zinkaoneka ngati nyimboyo imanong'ona kudzera mmenemo ikuti, kuli dziko kutsidya kwa mtsinje limene timalitcha kokoma kwa nthawi zonse. Ife timangofikako ku gombero mwalamulo la chikhulupiriro. Modzi ndi modzi ife tidzafika pa chipata kumeneko kukakhala ndi achisavundi. Tsiku lina adzakayimba maberu wa golide amenewo kwa inu ndi ine. Bambo Aisla akuyendetsa galimoto yawo yakale, analumphira panja ndipo anadzayika mkono wawo mondikumbatira ine. Iye anati, ine ndakumva iwe ukulalikira pa ngodya ya nsewu bire, ine ndakuona iwe utayima mukachisi, ine ndakumva iwe poyimba nyimbo momwe iwe umamukwezera Khristu chimenewe unati. Iye anali anati, tsopano iye watenga bambo wako, mchimwene wako, mkazi wako ndi mwana wako. Anati, tsopano kodi iye akutanthauza chiyani kwa iwe? Ine ndinati, Bambo Aisla, ngati iye anganditumize ine kumadera awotayika, ine ndingakamukondebe iye, pakuti tsiku lina kumusi uko munthunzi wakale wa marasha china chake chinachitika pansi apa mumtima mwanga. Mwakuti palibe chimene chingafufute icho. Sichinali chilichonse chimene ine ndinachita. Chinali chisomo cha muyaya cha Mulungu chimene chinandigwira ine mu ola la kusankha kwakukuluko. Ndipo pamene Ambuye wathu odala mu Getsemane, pamene ankapita kumeneko, pamene iye ana kuti akakhanidwe ku Yerusalemu, ndipo bungwelo linali loti likatenga moyo wake, pamene kopita kwa muyaya kwa moyo uli wonse umene unayamba wakhalapo kapena udzakhale pa dziko lapansi, unkatsamira pa chigamulo chake. Oh, Oh, momwe langa linali lilali ngono kuyerekeza ndi ilo. Momwe lanu linali lilali ngono poyerekeza ndi ilo. Zomvetsa chisoni kwambiri kuti ife sitimakhoza kupirira zinthu zazingono izi. Woma muola lalikulu lovuta lija mpaka iye anavutika podziwa zinthu zonse. Mpaka madzi ndi mwazi zinalekanitsidwa muthupi lake. Ndipo madontho akulu athukuta onga magazi anatsika kuchokera pa chipumi chake. Iye anafa imfa yochuluka mu Getsemane kuposa momwe iye anachitira pa mtanda. Iye anali basi pa chochitika cha izi. Basi nkhondo yayikulu isanayambe ndipo iye anatenga mgonero. Iye anawasonkhanitsa ophunzira ake pamodzi kuti akambirane nawo zinthu. Ndipo umo ndi momwe iye amachitira nanu inu ndi ine. Basi nkhondo yayikulu ya moyo isanayambike. Nkhondo yayikulu ya chabwino ndi choyipa isanayambike kumenyedwa mkati mwathu. Mulungu amatibweretsa ife ku Getsemane. Iye amatibweretsa ife ku mgonero. Ndipo iye amakambirana nafe ife zonse. Uko mu Phoenix, Arizona, kunali atatu ang'ono omwe ankagonda kundiyimbira ine. Ine ndikufuna kukambirana ndi Yesu. Ndikufuna kunena kuti Yesu inu munandikonda ine pamene njira yanga inali yobabatiza kwambiri. Pamene kunali kwa ndima kwambiri kulephera kuti ndikanaona patali. Inu munandikonda ine pamene kunali kwa ndima. Ndipo nyimbo yaing'onoyo imapitirira kumanena kuti ine ndikufuna kuti tikambirane izo. Ndipo ndi chinthu chabwino kuti amuna ndi akazi apa dziko lapansi ayime pa ulendo wautali wa moyo ndi kukambirana ndi Yesu, kukhala ndi mgonero ndi iye muchiyanjano. Kenako nkhondo imayamba ya mayesero ndi kuyesa. Mwana aliyense amene amabwera kwa Mulungu amayenera kuyesedwa. Tsopano mgonero si sumaperekedwa ndi cholinga chimene anthu ambiri amaganiza kuti chili. Izo zimaphunzitsidwa ndi chipembedzo china chake cha mpingo kuti mgonero umatchedwa miyambo yotsiriza kuti iwo umakhudza chipulumutso. Mgonero sukhudzana ndi chipulumutso. Mgonero sumakupatsani inu chipulumutso. Kaya inu mutenga iwo mu imfa yanu kapena chiyani, iwo ulibe kanthu kochita ndi chipulumutso chanu. Icho ndi chikumbutso. Yesu anati mutenga. Iye anati izi muzichita mu chikumbutso cha ine. Osati iwo ukutsamira kapena ukulozera ku chipulumutso, koma ndi mu chikumbutso cha ntchito yomalizidwa imene inachitika mwa inu mwa mzimu woyera. Ndi chikumbutso. Tsopano alipo ambiri amene amadya mgonero sanapulumutsidwe. Ambiri anadya nkhosa ya Pasaka ndipo anafera mchipululu. Ndipo ambiri amadya mgonero lero amene sadzamuona konse Mulungu. Koma iwe sungakhale olandira wa chipulumutso chake ndipo osamuona iye, chifukwa chipulumutso ndi mphatso ya Mulungu. Ndipo mgonero ndi chikumbutso cha nsembe yayikulu yokwanira zonse imene inapangidwira kwa chipulumutso chimenecho. Iwo ndiwoti ulole anthu awone kuti ife timakhulupirira mu imfa, kuyikidwa mʼmanda ndi kuuka kwa Ambuye Yesu Khristu. Iwo umayimira ntchito yomalizidwa. Chipulumutso kamodzi sichinamalizidwe mukupereka mbuzi, nkhosa, ng'ombe ya mphongo mu chipangano chakale, chifukwa magazi a chipangano chakale sankakhoza kutetezera tchimo. Iwo ankangokhoza kokha kuphimba tchimo. Iwo ankalozera ku nthawi imene izo ziti zidzamalizidwe. Mawa usiku tidzafika mkati mwake pa zimenezo. Koma icho chinali choyimira chabe. Koma pamene Yesu anabwera ndipo magasi yake nakhetsedwa pa kavare, uko kunali kusudzulidwa kwa thunthu kwa tchimo. Iwo anachotsera tchimo kutali. Iyo ndi njira yokhayo ya chipulumutso. Palibepo kujoina charichi, palibe makalata achiyanjano, palibepo ubatizo wa mwambo, palibepo mgonero, kapena chilichonse mu mwambo, kapena chinthu chilichonse chimene chinasiyidwa ndi Mulungu ngati zinthu zokhudzana ndi chipulumutso. Izo zonse ndi chikumbutso cha ntchito yomalizidwa. Ubatizo wa madzi sumakupulumutsani inu. Mochuluka monga momwe anthu nthawi zina amaganizira kuti iwo umatero. Ubatizo wa madzi ndi chikumbutso cha imfa, kuyikidwa manda ndi kuuka kwa Ambuye. Iwo sumakupulumutsani inu. Gonero umakhala mu chikumbutso cha zowawa zake zazikulu ndi kutuluka kwake ndi thupi lake lonyemedwa. Ndi magazi yake amene anakhetsedwa. Iwo si magazi enieni. Ilo si thupi lenilenilo. Koma ndi mu chikumbutso cha thupi lake lenileni. Ndi magazi yake ofunika. Ndipo ife timachita izo ngati cholamulidwa. Ndipo Yesu anatilamulira ife kuti tizichita izo. Malingana ngati iye palibepo, ife tiyenera tizichita zimenezo. Ife tili ndi chithunzi chachikulu chokongola mu buku cha kalata ya Hebri mu mutu wa 7. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge malo angono chabe mwa Hebri 7 kuti ndipeze nkhani yoti iyende ndi izi. Pakuti Melkizedeki uyu mfumu ya Salemu, wansembe wa Mulungu wa mwamba mwamba, amene anakumana ndi Abrahamu, akubwerera kuchokera kokapha mafumu, ndipo anamudalitsa iye. Kwa amene mbadwa Abrahamu anampatsa chachikhumi cha zonse, poyamba pokhala mwakutanthauzira mfumu ya chilungamo, pambuyo pake mfumu ya Salemu, yomwe ili mfumu ya mtendere. Zindikirani, ife likufuna kuti tibwerere ndi kukaganiza. Paulo apa akulozeranso kwa munthu wa chipangano cha kale. Mu buku la Genesis, ife likutenga moyo wa Abrahamu. Yambira mutu wa 12 wa Genesis. Mulungu akumupatsa Abrahamu lonjezo. Ndipo kudzera mwa Abrahamu pakanadzabwera mbewu yolungama. Ndipo Abrahamu monga zimakhulupiriridwa ndi ambiri kuti anali Myuda, iye sanali. Abrahamu anali wa mitundu, mkasidi wochokera ku mzinda wa Uri. Ndipo iye anadzakhala mtumiki wa Mulungu osati chifukwa chakuti iye anali wosiyana ndi wina aliyense, koma chifukwa chakusankha kwa Mulungu. Inu simunapulumutsidwe chifukwa chakuti ndinu munthu wabwino. Inu munapulumutsidwa chifukwa Khristu anakusankhani inu. Palibe munthu amene amamufunafuna Mulungu. Mulungu amamufunafuna munthu. Yesu anati, palibe munthu angabwere kwa ine pokhapokha Atate anga atamukoka iye poyamba. Ndipo ngati ife tingayime kwambindi pang'ono ndi kuzindikira kufunikira kwakukulu kwa chinthu chimodzi chimenecho, kuti anali Mulungu amene anakusankhani inu. Osafuna kuti inu muonongeke, koma anapereka kwa inu mwayi. Ndipo anakuitanani inu. Ndipo anakusankhani inu kuti mudzakhale wantchito wake. Chabwino, nchiyani chimene chingakhale cha mtengo wapatali kuposa chimenecho? Popanda inu kukhala ndi chisankho, izo zingakhale zosatheka kwa thunthu kuti munthu aliyense amufunefune Mulungu. Pakuti iye ali mwachibadwa ndi wochimwa, ndipo alibe kanthu mwa iye koti kangapereke chikhumbo choti azimutumikira Mulungu. Kodi inu mungapite kwa nkhumba ndi kukayiuza iyo kuti ikulakwitsa? Iyo ndi nkhumba mwachibadwa. Kodi inu mungayuze iyo kuti zakudya zake ndizola kwika ndithudi ayi mwachibadwa iyo ndi ngumba. Inu mukuyuza iyo kuti ikanakhala mwana wa nkhosa koma iyo imakhala yokhutitsidwa ngati ngumba. Ndipo wochimwa amakhutitsidwa ngati wochimwa chifukwa chikhalidwe chake ndi wochimwa. Ndipo ndi izi apa, ife tonse tinabadwa mu tchimo, tinaumbidwa mukusayeruzika, tinabwera ku dziko tikuyankhula mabodza. Mwachibadwa mwana wa kusamvera, wopanda Mulungu, wopanda chiyembekezo, mkwiyo wa Mulungu ukukhala pa ife. Ndipo mwachisomo cha chikondi cha Khristu, Mulungu muchisomo chake cha yekha ndi umphamvu zonse wake amagogoda pa mtima wanu ndi kudzakupatsani inu mwayi wodala ndi kukutembenuzani inu ndi kukutumizani inu pa njirapo. Kodi mungazikane bwanji zimenezo? Amasintha chikhumbo chanu chonse, amakutembenuzani inu ndi kukuyambitsani inu njira inayo. Oh, inu mudzakhala wopusa kwa dziko, koma inu mudzakhala wodalitsika pamaso pa Mulungu. Odala ali iwo amene amva njala ndi ludzu la chilungamo, pakuti iwo azadzadzidwa. Anatero Ambuye wathu Yesu Khristu, Mulungu, mwachisomo chake chodabwitsa. Zindikirani, icho chinali chimene Mulungu anachita, chimene Mulungu anachitana. Inu munalibe khumbo loti muitane, inu simukanakhala ndi khumbo loti muitane, chifukwa chikhalidwe chanu chinali chosiyana kwa thunthu ndi icho. Koma Mulungu mwakusankha anakuitanani inu ndipo anakutembenuzani inu ndipo anakhazikitsa zokonda zanu kwa Khristu ndi zinthu zakumwamba. Ife tingakhoze bwanji kuchikana icho? Tena kwa Mulungu anasonyeza mwa Abrahamu chimene iye akanati adzawachite onse. Sikuti lonjezo lodala ili la chiukitsiro ndi moyo wa muyaya linangoperekedwa kwa Abrahamu yekha koma kwa mbewu yake ya pambuyo pake, oyitanidwawo, osankhidwa a Mulungu. Ndipo ife tikuzindikira kuti Abrahamu uko mlinda kumene iye anali mwenda njira. Mbale wake iye ankamutcha iye Loti. Iye analidi mdzukulu wake, mwana wa mchimwene wake. Ndipo nthawi inafika ya kuyesedwa. Ndipo Loti anafoketsedwa ndi kuyesedwako. Iye ndi chithunzi cha ngwiro cha wokhulupirira wa chithupithupi lero. Pamene mayesero anabwera kuti akhale pa dziko louma, Abrahamu anamupatsa iye kuti asankhe. Ndipo Loti anatukula maso ake ndipo anaona minda, chigwa, ndipo munali modzaza ndi udzu, munalinso modzaza nyumba zabwino, munali modzaza ndi chisangalalo, munalinso modzaza ndi tchimo. Koma Loti pokhala wachikhalidwe cha chithupithupi wokonda dziko latsopano lino kuposa zinthu zili mkudza, anasankha makamaka kukhala moyo wapamwamba moyo uno kuposa kudzakhala ndi moyo ukatha uno. Abrahamu choyimira changwiro chawokhulupirira woona amene anatsukidwa mu magazi a mwana wa nkhosa amene zokhumba zake zinakhazikitsidwa pa zinthu zakumwamba anati, ine nditenga njira ndi wonyozeka wochepa Ambuye. Mosalabadira kuti izo zindichotsera kutchuka kwanga chilichonse chomwe icho chingatengere, ine nditenga njira ndi wochepa Ambuye. Ndipo iye anasankha kukhala mdziko limene Mulungu anakamuyikako iye pansi pa nthawi yoyesedwa. Ine ndikudabwa usiku uno ngati ndikuyankhula kwa anthu omwe anayambapo kuti azipitirira ndi Mulungu. Ndipo pamene nthawi yoyesedwa inafika, inu munasankha kubwerera ku dziko ndi kumakachita zinthu za mdziko, kapena kodi inu munatenga njira yakale yolimba ya chipulumutso? Kodi inu munachita monga Mose pamene iye anali pansi pa kuyesedwa, pamene iye anayika phazi lake pa mpando wa chifumu wa Igupto? Koma iye anachiyesa chuma cha Khristu kukhala chuma cha chikulu kuposa chuma chonse cha Igupto. Iye anasiya Igupto, sankasamala ndi golide wochuluka bwanji ndi kutchuka kungati. Iye anamutenga Mulungu pa mawu ake, ndipo anasiya zinthu za ku Igupto akuwerengera chitonzo cha Khristu kukhala chuma choposa chuma cha Igupto. Kodi ife timachita chiyani pansi pa kuyesedwa? Pamene mayesero ovuta abwera, pamene iwo anena kuti chifukwa chakuti inu mwadzerekanitsa nokha ku zinthu za mdziko, ndiye kuti ndinu wotentheka wa chipembedzo. Kodi kupanikizika kumabwera? Iko kumayenera kubwera, ndipo inu mukuyenera kupanga chisankho. Koma ine ndikanakonda ndikhale pansi pa mithunzi ya wamphamvu zonse. Ine ndikanakonda ndidatenga njira yanga, ndipo monga Yakobo ndikhale ndi mtsamiro wa mwala. Ine ndikanakonda ndikanamatengedwa ndi dziko lapansi ngati chidempete, kuposa kukhala ndi chuma chonse ndi madalitso amene dziko lino lingakwanitse kuwapereka. Chifukwa ochuluka ndi madalitso a Mulungu kuposa chuma chonse ndi golide ndi siliva za dziko lapansi lino. Tsopano zindikirani. Ndiye pamene mayesero akulu anabwera, Loti anapita pansi mutchimo. Kumbukirani, iye anapita kuchokera ku phiri anatsikira kuchigwa. Iye anabwerera mbuyo monga choyimira changwiro cha Chikhristu cha chithupithupi lero chotchedwa. Anasankha kutenga njira yopheka, bedi la maluwa lopheka, kuposa kukhala woona mu nthawi ya mayesero. Ndipo potsiriza iye analowa mavuto. Ndipo inu mudzatero nanunso pamene inu mudzasankha bedi lija la ndenga lopheka. Kumbukirani, inu mudzakhala pa mavuto china chake. Machimo anu adzakupezani inu, ndipo Mulungu adzakupezani inu tsiku lina. Ndipo tsiku lina mfumu, mafumu a mitundu akuzigawo zazikulu kutali anadzabweramo, ndipo anamutenga Loti ndi ana ake, kazi wake ndi zonse zimene iye anali nazo, ndipo anathawa nawo iwo. Ndipo tsiku lina mzanga wofoka, ngati iwe sukhala pansi pa magazi, maufumu a Satana adzakupeza iwe ndi kukutengera iwe kutali, ngati iwe sukhala pansi pa magazi. Ndipo Abrahamu woyimira wa olungama, iye anali wokhudzika kwambiri ndi mdzukulu wake woyimira wa chenichenicho, Mkhristu woona amene wayesedwa ndi kuyesedwa ndipo watsimikiziridwa. Tsopano akaziwo anali ndi zambiri zoti achite nazo izo. Mkazi wa Loti anali wachithupithupi, wachithupithupi kwambiri. Iye akuima lero mminda uko ngati churu cha mchere, ngati cha manyazi kwa iwo wodutsapo. Sara mkazi wokongola ankafuna kuchita chimene Mulungu ankafuna kuti iye achite. Iye ankamulemekeza mamuna wake, monga ife tinayankhula motsimikiza kwambiri pa zimenezo usiku wa thawu. Ndipo iye anakhala ndi Abrahamu mosalabadira chimene chingabwere kapena kupita. Iye anakhala ndi iye chifukwa anakhala ndi lonjezo, ndicho chinthucho. Ndiye pamene Loti anatengedwa, mtima wa Abrahamu unamutsatira iye. Ndipo iye anasonkhanitsa gulu la nkhondo la kapolo wake omwe, ndipo anamutsatira mbale wake. Ndipo choyimira chokongola kwambiri, iwo anatenga malupanga awo ndipo anawasadza mafumu amenewo mpaka panalibe mmodzi wa iwo amene anatsalira. Ndipo ndicho choyimira cha mlaliki wa uthenga pamene iye aona kuti tchimo lagwira mpingo wake ndikuwa gwira anthu. Iye amatenga uthenga wodala wakale, lupanga la mzimu. Ndipo iye amalisadza ilo, ndikulisadza ilo, mpaka iye adalidulapo chimolo mumpingo wake. Ngati iye ali wantchito woona wa Mulungu. Iye amachotsa zankutu zonse zolongolola za miseche. Iye amachotsa zinthu zonse ndi zikhalidwe za chithupithupi za mdziko zomwe zakwawira mu mpingo. Ngati iye ali mtumiki woona wa Mulungu, iye amatenga mawu ndi kuzisadzula izo, kuzichotsa kumbali imodzi kupita kwinzake, mpaka iye atadulapo chilichonse. Ndipo kenako pamene iye anamutenga Loti, mbale wake obwerera mbuyo ndi ana. Ndipo iye ankawabweretsanso iwo kukuyanjanitsidwa. Zindikirani, mfumu yayikulu iyi inabwera kuchokera ku Yerusalemu, ndipo inakumana naye iye Melkizedeki. Kodi ameneyo anali munthu wa mtundu wanji? Iye ankatchedwa mfumu ya Salemu, chimene wophunzira aliyense amadziwa kuti Salemu anali Yerusalemu. Iye ankatchedwa Salemu, iye asanatchedwe Yerusalemu. Kodi munthu uyu anali ndani yemwe anakumana naye iye, yemwe ankaganiza kuti iye anali adatenga sitepe yoyenera? Kodi munthu uyu amene anayima pafupi naye anali ndani? Penyani yemwe iye ali? Iye ndi mfumu ya Yerusalemu, ndipo iye alinso mfumu ya mtendere. Ndime ya chitatu. Wopanda bambo, wopanda mai, wopanda abale, wopanda chiyambi cha masiku, kapena wopanda mathero a moyo. Kodi kalonga wankulu uyu anali ndani yemwe anakumana naye nkhondo itatha? Tiye titembenuzire ku Genesis ndime ya 14, mutu wa 14 ndi ndime ya 18. Ndipo Melkizedeki mfumu ya Salemu anabweretsa mkate ndi vinyo, anadalitsa izo ndipo anati, wodalitsika akhale Mulungu wa mwamba mwamba, wosunga wa miyamba ndi dziko lapansi, ndipo wodala akhale Abrahamu yemwe ali wantchito wake. Nkhondoyo itatha, chigonjetso chidapambanidwa kuyeretsa kutatha kuchitika. Melkizedeki anakumana ndi Abrahamu muzidika, ndipo anabweretsa mkate ndi vinyo, ndipo anapereka iwo kwa iye. Ndipo ndani ameneyo sanali wina kuposa mmodzi amene anakumana ndi Abrahamu pafupifupi chaka mtsogolo, anakhala pansi pa mtengo ndi kumayankhulana naye iye. Ndipo Melkizedeki yemweyu uyu anati, ine sindidzatenganso za chipatso cha mpesa mpaka ine ndidzamwe icho mwatsopano ndi iwe, mufumu wa atate anga. Nkhondoyo ikadzatha pamene chigonjetso chapambanidwa, ndiye ife tidzatenga izo mwatsopano mu ufumu wake. Pamene nkhondo yotsiriza idzamenyedwa, pamene lupanga lotsiriza lapha choyipa chotsiriza cha dziko lapansi, ndipo mpingo waukulu wa Mulungu wa moyo walakika, Khristu adzakumana nawo iwo mu mlengalenga ali ndi mkate ndi vinyo kachiwiri. Ndipo adzakhala ndi mgonero ndi kwa muyaya mukukhalapo kwa Atate. Oh, mwenda njira wotopa usiku uno, bwerera ku nyumba ya Atate. Tulukani mu Sodomu, inu mwayanjanitsidwa ndi magazi. Ndipo usiku wa ulemerero wa chikumbutso uwu, pamene Melkizedeki wathu wankulu amene analibe chiyambi cha masiku kapena mathero a moyo, koma ndi mfumu ndi kalonga kwa nthawi za nthawi, zimoyera pano usiku uno ukukopa osapulumutsidwawo. Tsopano ngati inu muli opanda Khristu usiku uno, ndipo pamene nkhondo idzatha, ngati inu mukufuna kuti mudzakumane naye iye mumtendere ndi kudzadya mgonero ndi iye, ndipo inu mwalonjeza kuti inu mumamukonda iye, ndipo mwadzireganitsa nokha ku zinthu za mdziko. Tengani uthenga wakale wolimba ndi njira yachikale yolimba, ndipo mumwe chikho chakuwawa cha mazunzo a dziko lapansi ndi kumwa mangwala khambi ya mazunzo a mdziko lapansi. Zapatsidwa kwa ife ndi Baibulo kuti tidzamwa vinyo wokoma wakumwamba tsiku lina, pamene ife tidzakumana naye iye mu mtendere uko pakati pa miyamba ndi dziko lapansi, pamene iye akubwera kudzapereka mgonero. Mulole mitima yathu iziganizire izi, ine ndidzamwa icho mwatsopano ndi inu mu ufumu wa Atate anga. Ngati iye angabwere isitala ina isanabwere, ngati inu mungafe isitala ina isanafike, izo sizidzalepheretsa chochitika chachikulu chimenecho. Pakuti ine ndikuti mwa mawu a Ambuye kuti iwo amene akugona mwa Khristu adzatulukira poyamba, ndipo ife amene tili moyofe ndipo natsalira tidzakwatulidwa limodzi nawo pamodzi mu mlengalenga kukakumana ndi Ambuye. Ndipo Melikizedeki wamkulu wakumwamba, mfumu ya osati Yerusalemu wathupi koma mfumu ya Yerusalemu wakumwamba, Yerusalemu watsopano, adzakumana nafe ife, ndipo tidzapatsidwanso kachiwiri vinyo ndi mkate. Usiku uno ife ndiwoti titenge zitiphiritso za izi, ife ndiwoti tizichita izo mpaka ife tidzamupeze iye akubwera kachiwiri. Mulore ife tidzapezeke wokhulupirika pamene ife tikuweramitsa mitu yathu mphindi chabe kwa mawu apemphero. Aliyense mwakachetechete basi momwe mungathere mu mphindi yaulemu kwambiri iyi yoyera, ndimopheka bwanji momwe zinthu izi zingatipulumukire. Baibulo linati kuopa kuti zinthu zimenezo zingatipulumuke ndi kunyalanyaza chipulumutso chachikulu chotero. Ndizopheka kwambiri kuziwala izo. Ife sitimabwera ku chalichi kuti tidzaonedwe, ife sitimabwera kuti tidzamve kuimba kwabwino kapena ulaliki wabwino, ife timabwera ku chalichi kuti tidzampembedze, kuti tidzampembedze Mulungu. Ndipo mmodzi aliyense wa ife matupi athu achivundi ali ndi solo yomwe iti dzakumane ndi iye tsiku lina. Ndipo mukukonzekera kubwera kwa tsiku lalikulu la kupachikidwa ili muchikumbutso chakuchoka kwake usiku uno, ngati inu simuli mkhristu, simunamulandirepo Khristu moyo wanu ngati mpulumutsi, kodi inu mwakhutitsidwa mokwanira ndi kulalikira kwa mawu? Ndipo kodi mzimu woyera wayima pafupi ndi inu kuti unene kuti ndinu wolakwa? Tsopano tembenukani ndipo muyambe njira inayo. Kodi mungalengeze chomwecho pokweza dzanja lanu kuti Bale Branham mundipempherere ine? Ine tsopano ndikupempha mapemphero anu kuti Mulungu andichitire ine chifundo. Kodi inu mungakweze dzanja lanu pamene ife tikuyembekezera? Mulungu akudalitseni inu Bwana. Wina wakenso, Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu Bwana. Mulungu akudalitse iwe wang'ono. Mulungu akudalitseni inu. Kodi wina, Mulungu akudalitseni inu Dona. Inu mukuti Bale Branham, kodi izo zikutanthauza chilichonse kuti ndikweze dzanja langa? Basi kusiyana kwa pakati pa imfa ndi moyo, chachikulu kuposa moyo ndi chiyani? Inu mumakonda, inu mukayang'ana pa chilengedwe, inu mumachikonda icho, inu mumadana nazo kuti muchoke kwa icho. Kutsidya kwa nsewu kuno pamene mkazi wa mchimwene wanga ankafa, mawa wina zaka zambiri zapitazo, pamene Ruth wang'ono wosauka anadzutsa mutu wake, ndipo apo panali phiti atakhala mu mtengo wa nthudza. Ndipo iye ankafuna kuti amuone iye kenanso momwe iye ankakondera chilengedwe. Koma tsiku lina pamene Yesu adzabwera, iye adzamva mbalame zamuyaya zikuimba, maluwa osafa adzakhala akukula. Sikudzakhala matenda, chisoni kapena imfa, chifukwa iye anapanga mtendere wake ndi Mulungu. Ndipo anamulandira Khristu wankulu amene anamufera iye. Ndi chitsimikizo chodala ichi amene sangalephere, mawu odala a Mulungu amene sanganame, analonjeza moyo wamuyaya kwa iwo amene anakhulupirira. Pamene inu mukweza dzanja lanu, izo zimasonyezera kuti mzimu mkati mwanu wapanga chisankho. Mulungu akudalitseni inu Dona. China chake mwa inu, mzimu, mwachibadwa mikono yanu inapangidwa kuti izilendowera pansi. Ndipo pamene inu mukweza dzanja lanu, inu mumanyoza malamulo kumene amphamvu yokokera pansi. Izo zikuyenera kukhala za uzimu. Ndi zotsutsana ndi science. Zotsutsana ndi zinthu zonse za science kuti inu muphwanye malamulo amphamvu yokokera pansi. Izo sizingakhoze kuchitidwa pokhapokha patakhala china chake cha uzimu. Mikono yanu ikhoza kumalendewerabe pansi mopitirira. Koma ngati mu mtima mwanu inu mukukhulupirira nkhani ya uthenga ndipo mwapanga chisankho chanu siku uno. Kuti mwathana nalo tchimo ndipo pa njira yokongola iyi ya kukhavare pamene mawa pa filikoloko mu chikumbutso ife tidzakondwerera tsiku limene Yesu anafera chipulumutso chanu. Ndipo inu munaganiza mokwanira za izo ndipo mzimu woyera wabwera ndipo wadzagogoda pa mtima panu ndipo tsopano inu mwalandira icho. Inu basi china chake mu mtima mwanu chikuti kweza dzanja lako. Izo zimasonyezera kwa anthu ndi kwa Mulungu kuti inu mukukhulupirira izo ndipo mukuvomereza izo. Mulungu akudalitseni inu ana ang'ono nonsenu. Atatu kapena anayi aiwo pano paguwa. Anyamata ndi atsikana pafupifupi 80 usinkhu wa zaka 10. Iwo onse anakweza manja awo nthawi ina. Yesu anati, lolani ana adze kwa ine. Musawaletse iwo pakuti ufumu uli wotere. Kudalipo wina ife tisanapemphere. Mulungu akudalitseni inu Dona. Izo ndi zenizeni. Inu mukhoza kukhala kuti mwachitapo zinthu zambiri Dona mmoyo. Izo zinali zenizeni. Ine ndikukukhulupirirani inu kukhala mkazi woona mtima. Ndipo kumbukirani inu sibwenzi mutakweza dzanja lanu mulongo wokondedwa pokhapokha china chake mkati mwanu china chake pansi mwa inu chikanati chita zimenezo. Izo zikhoza kuoneka zopusa pang'ono tsopano kwa malingaliro achithupithupi koma mʼbale pa tsiku limenero pamene dokotala adzachoka pa khomo ndi kudzanena kuti izo zatha pamene iye adzachoka pa galimoto lophwanyikalo ndi kudzakomera kunja thupi lanu laling'onolo magazi akutayika ndipo mtima wanu uli wefuwefu alibe chifukwa chopusitsana ndi iwo iwo apita. Oh my! Ndipo monjenjemera mu ora limodzi inu mudzayesera kuti mulape. Ndipo Mulungu anati, mumatsoka anu ine ndikhoza kungoseka. Koma pamene inu mukukhala mmalingaliro anu abwino, pamene inu Atate pamene tikubweretsa uthenga uwu kotseka ndi zokolola za anthu pafupifupi 15 akweza manja awo omwe akhala ali ochimwa miyoyo yawo yonse. Ndipo tsopano mwachisomo inu mwayankhula nawo iwo mwawatembenuza iwo mozungulira ndipo mwawalola iwo ayang'anizane ndi Kavare. Ndipo akumva mawu amenewo kuchokera pa milomo ya mwana wa Mulungu, Atate akhululukireni iwo, iwo samadziwa chimene iwo amachita. Koma usiku uno iwo alandira uthenga. Ife tikumumva iye akunena masiku angapo izi zisanachitike, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha. Ndipo sadzabwera muchiweruzo koma wadutsa kuchoka ku imfa wapita ku moyo. Ife tikuwapereka iwo kwa inu siku uno Ambuye ngati ana anu. Mulole madalitso anu amuyaya akhale pa iwo. Mu dzina la Khristu ife tikupemphera. Mulole iwo abwerera Mulungu mmawa atanyamula zovala zawo akuti ine ndikufuna kuti ndipange kuvomereza kwa poyera kwa dziko lino kuti ine ndine wokhulupirira. Ine tsopano ndikukhumba kuti ndibatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu kuyitana pa iye kuti andidzaze ine ndi mzimu woyera ndi kundisamalira ine kudutsa moyo. Adalitseni akazi achichepere awa, amuna achichepere awa, okalamba, ana achichepere ndi onse. Asamalireni iwo Atate. Iwo ndi anu. Ndipo muzipatso za uthenga uwu usiku uno, ine ndikuwapereka iwo kwa inu, monga zikhumbo.
And they are in your hand as love gifts from God the Father. I pray that you will care for them through life. In Jesus' name I pray.
Ndipo iwo ali mdzanja lanu ngati mphatso zachikondi zochokera kwa Mulungu Atate. Ine ndikupemphera kuti inu muwasamalire iwo kudutsa mmoyo. Mu dzina la Yesu ine ndikupemphera. Ameni. Ife ndife ogondwa kukhala nanu kuno usiku uno, ndipo ife ndi ogondwa kuti inu munabwera. Ndipo mawa usiku uthenga wathu ndi mawa usiku pa ungwiro wa wokhulupirira. Ndipo tsopano mudzabwere, mudzambweretse wina wake ndi inu. Ngati chali chichanu chomwe sichidzakhala ndi misonkhano. Ndipo tsopano ife tikhala ndi mgonero. Mwina mwake na inu, ine basi ndangochedwa pang'ono, maminiti pang'ono. Ndipo ife tiwabalalitsa iwo amene akuyenera kuti azipita. Ndipo iwo amene akufuna kuti atsalire kuti adye mgonero ndi kutsuka na mapazi ndi ife, ife timakhulupirira mukuchita mwamtheradi chilichonse chimene Yesu anatisiyira kuti ife tizichita. Ndipo ngati iye adzabwere mukambado kanga ndi kudzandilola ine kuti ndidzakhale wabwinobwino malingaliro anga ndi kusunga chikondi chake mu mtima mwanga, ine ndidzakhala ndikuyesetsa mwakuthekera kwanga kuti ndizichita chilichonse cha izo ndi kudzapezeka wokhulupirika pamalopo. Mulungu akudalitseni inu tsopano.